Oh yeah, oh yeah. Usheni sensasi. Bangala mapende venina kula. Ooh, venina kula. Oh, usheni sensasi. Bangala mapende venina kula. Ooh, veni makula. Oh, yes, she's your mama. And I know this is your auntie, yes, I know, Mazi, why? Mama ni chita chancho. Siku tisinifuna kuti panja lako ikazi bwelo kutandala. Awe. Siku tisinifuna panja lako ikazi yona mweni kusungila. Awe. Kumacha mene nifuna ni chakuti valeke ise kutipendela. Hello futi venifuna nifa kutivaleke ise kutisalula. Koma nambo yopa kuyopa nyumba yanga. Natika pena vani pembele la infa. Chifu kwa teija na ija na magwila vapita. Na vango penda monga ni maodita. Ushe ni katundu imweshu wa katundu. Yeva selenze sakuniwe inga. Kodi these days vikwa tivaka ina nishihufu nikachabe uli na kamane. Otherwise, uzazi peza vama kuchua kuma gatheringi ya mu family. Oh, usheni sensasi. Bangala mapende venina kula. Ooh, venina kula. Oh, usheni sensasi. Bangala mapende venina kula. Ooh, venima kula. Oh, yes, she's your mama. And I know this is your auntie, yes, I know. Mazi, why? Mama ni chita chancho. Auntie Jenny, va auntie vako baby. Kodi ni chani chameni mafunga. Ndaba ni maona, vakapwela. Umayamba tuma attitude. Kodi ni ngani mwanzi, ameni wa maleta, iku karifia. Is it because ni nalega kutuma za fataleza? Ushe ni chani kansi. Bafu na kuziwa na katundu hili kuchipinda. Ndaba baka pwela veve. Nangu vose venze mushe veve ni kufaka minga. Ah, sini bazonda ya hii. Sini funa chabengani ya kupendelana. Kuchito pendela kumozi shua imwe na maimbwa. Natindie chikondi mama inepano na zingwa. Na sensasi. Bangala mapende venina kula. Ooh, venina kula. Oh, usheni sensasi. Bangala mapende venina kula. Ooh, venima kula. Oh, yes, she's your mama. And I know. And she's your auntie. Yes, I know. Mazi, why? Mani chita chancho. Olo makolo banganeo. Tikuda never do such a thing. Do such a thing. Olo pali mwana wanganeo. Akuda never do such a thing. Do such a thing. Apongo zimwe. Never ever do such a thing. Do such a thing. Takupe mbani niseba na vandu. Don't you ever do such a thing. Do such a thing. Ni sensasi. Bangala wapenda vini na gula. Ooh, venina gula. Oh, usheni sensasi. Kungala vapenda venina gula. Ooh, venima gula. Yes, she's your mama. And I know. And she's your auntie. Yes, I know. Mazi, why? Mama ni chita chancho.
Mazi, why? Mama ni chita chomcho. Why? Mama ni chita chomcho.